chizimidundo.com.
Leo kuba babake,
sema kuba babake.
Nani? Unajua anasemaje? Anasemaje jue? Anasema hivi. Jo.
Kaka, shuka chini. Shuka chini.
Asipande mtu.
Shuka chini.
Sani mwenyewe kasema akipanda mtu kamaliza show.
Punzetu mwanangu chini. Anaitwa Big Wiz Machala.
Biggie!
MC Samosa!
Anaitwa Bina Boy, Bina Foka.
Anaitwa Meneja Sula Mbaya.
Robin ya wizi. Minasema, halo. Mimi wakara. Halo. Naitwa Robert Chicho na mita mima. We Biggie Samani ma. Mbanda kutuma kwa kone metuma. Ninasema naomba unirudishie, naomba unijulie, uwe naomba unirudishie, uwe naomba unijulie. We bado atasema halo, niwakana, naitwa Robati. We Biggie Samani ma.
Ni Video TV, singeli, mabegani.
Ninasema halo. Halo. Kama chetu na mbambia baridi tu. Nasema mao. Kambambia mbambia. Namshika mbega mwani. Wani umani njindi. Weani anipingi. Wasu mbiga mamo mbiga mwana mwani. Wasi yombe ungi wana. Mimachara. Nasema bigi sisemi. Ami nasema weyeye bele mimi nyuma wanzani. Mbambia. Nashika benga
wana
kinyokano. Nashika benga wana kinyokano. Nishoza kubambia uwe masela dobagi. Nishoza kudunga mama. Kari ya medunga mwana nyusi kariwa. Kari ya medunga. Sema ma imuambihi na uwebibi. Na moja yungu, basi mwambieni na ye. Na moja yungu, yeye mbele mimi nyuma. Nasema da ana kitu kana leo mko, ana pesa ende mko. Ima sumbuko wa mzuri inacheka alwachika. Imi nasema na mwenda dama sumbuko. Anasema kwa mzuri gani unige uko. Nacheka alwachika. Ima sana sinasida kwanza kukomba. Mwambike sinasida kukosi pesa. Kwa sina shida kwanza kutu. Anitaki kwa nima. Anafimbo. Anitaki. Anafimbo. Na unzuni gani wa kuviva Masumbu. Zuni gani. Nacheka alo achika. Ato simoni unausuni kwanza uemongu. Utani utando mtoni juu. Usha kwa kidege joni yani. Uwe vituko. Handa mbati vido. Itoka. Inacheka alo achika.
Nasema Biggie number one. Yele zenge. Nina sema de 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 de. We ma sena lol. We ma chizi boti. We ba doja sema. We ba doja sema. Ima pan. Nena pan. Ise sumi pion. When I don't got ya, in my funny way, in my funny way, bitches on me, yeah. When I don't got ya, oh, I'm a walk with me, who be let you get in with me, I'm going. May not say, I'm a walk with me, who be let you get in with me, I'm going. When I don't want you to see that. You don't want your poop. Nigga, I see that. If you don't want your poop. Hey, 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 hey. Uwe ma se la lolo. Uwe ba dwa ya sema. Uwe si ya si kia. Uwe ma chisi boti. Uwe si ya si kia. Uwe ba dwa ya si kia. Uwe ma dwa Nime kubali ja mwinja mama. Uwe mama, uwe mama. Anime kubali ja mwinja mama. Uwe mama. Takutone ya balu wakwenu. Aweze kuninyua we waweze kunjambu. Nime takuwa. Anime kubali ja mwinja. Awe mama mkota. Uwe mama ya kota mwishimu. Sana bigi. Uwe sana. Uwe sana. Meneja sulamba sikiliza mziki mzuri wewe.
Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ.
Nasema maisha yangu mat.
Vido TV singeli mabegani. Mabegani.
Uwe na basi weke ula. Nasema usinchitime. Usinchitime mi. Nasema usinchitime. Maniga basi. Oh, tu la le manga subo ki mwenye chuki wa keshe. Hey, tu la le manga subo ki mwenye chuki wa keshe. Hey, se andongi pesi cha. Hey, kajua usha. Uwe ampona. Si askia. Wote. Si askia. Uwe abo. Hey. Nasema kizaki nene kwenye, wea choma. Mena zema nuwabia ye. Anuwabia ye.
kwanza chiane wanyune mpande ashiane wazi mamwagi wa manjia mwazi uwe ashiane watazima ashiane waga asirare we akeshe enazema mwe asirane wana ye we akeshe maneno majungu fitina shao wesi nabari na ofula uwe no masinge people speaking now a bomb on it go
that's it you put it now
that's just a pistol on it me wape manchu ina siyo kama si wape kaju wanta feli mi mo fani sore saluti kwa mam kanile ya bizuti mwanani anaishi kwa nizamfura imi lakini imi usione nimeriziku nikweta kwa mina babana usione nimerizika ye we malume mina babana oh usione nichibo ini meanza leo kude wene anchoni lewe zianza leo kuda wene anchoni nake zianza leo basire oh mina sema basire oh isa mama ibali ya kadewa kwa sapo na kadewa bali ya kadewa sapo na kadewa mina sema wesiga sigia wemachi zimboti imi macho na ntancha dini pumpendo mina sema ntancha dini ba mina sema ntancha dini pumpe ibichi moya ntancha dini pumpe
jizimidundo.com.